abakungu okuva mu kitongole ki National Lotteries and Gaming Board kisabye bannamawulire mu bugwanja bwa Uganda nate okusomesa abantu ku kabi akali mu kuzannya zaala. Bino babyogeredde mu musomo ogwa bannamawulire ogw'olunaku olumu ogwabadde ku Lakeview Hotel wano mu kibuga Mbarara. Stephen Tabaruka, maneja w'ebyemirimu mu kitongole kino, yasabye bannamawulire nate okukolera awamu n'ekitongole kino ki National Lotteries and Gaming Board mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'abantu nate okwenyigira mu nsonga eno n'obwegendereza era n'obuvunaanyizibwa. Maneja wa Radio West, Dickson Andinda, yasabye ekitongole kino okusasula n'atamagoba mu byazaala ebimenya amateeka ebyejirisiza naddala mu byalo n'ebireetawo obutali butebenkevu wamu n'abayizi okuwanduka nga mu ssomero obwazaala.